ಜ್ಯೋತಮಣಿ ಹಲ್ಲಾಜಿ ಮಲಿಪು
ಸ್ತಿಜು ತಮನಿ ಕೆಡೆ ಕಬಾರುಜಿ ಅಮೆನ್ ಎ ಫುಲ್ಫುಲ್ದೆ
ನುಹುನ್ ಜಿರ ತುಪ್ಪುಗಿ ಜನಗ ಫಾಂಡು ಹಾಲ ಮಮೌಡು ಸಮಸ್ತಿ ಗುಜಮ ವಾಲ್ ಸಕ್ರಾಬ ಹೇಡಿಬೆ ಲರ್ಮಿ ಮಲಿ ನ ಜೊಗ್ಜಿ ಮದ್ರಾಜಿ ಮುಡು ನ ಫೆವ್ಡೆ ಗುಬೆ ಜಿಯಾಟಿ ಕೋಬೆ ಬೆ ಹುಲ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೋ ವಾರತ ತೇಮದರೊ ಜಾಡಿ ಕೋಬೆ ಬೆರ್ನ ಮಸಿಂ ಬಿನಾ ಮೊಂ ವಾಟು ಗೋಟೊ ಉನ್ಯಾಜಿ ನೋಗೊ ಯಂ ಮಲಿ ಕೋಬೆ ನಲ್ಲೆ ಕೇರುಲ್ ಮಲಿ ನಿಜರ್ rewe mali be durke famu dumbe darande mabbe le kabaru landinal woteji le tutundral haklaji mabbe di ben hultama wiide rewbe bali politique be na hani ben jati yawtude sereewul 050 ledi mali ndi tota matidugal ben kawrtal noga e jettobal festival runda afrique bangal cinema et tele to wagadugo kanon no ledi mendi tawaka e le dadundral lulengal italien dordi yenega dingun sembe kabaru ji amen hande beten talatari 19 février 2023 bismillah sakraba habtibe mali humpiti wiide masimbini ko baadi ben tema doron jardinkobe nyande 10 février o do communiqué o yalti ngann hultama dun wiide nokkuji mabbe di fufu kelama kabordo jabbe kewde tetama e on wattu goto men terusi en sahel ngel hewbe totti ko e mabbe lamibe leedi alangeri adam amadou haydara won ko hebane kede fo sama ousmane nyalwuli
e imadaraji ngadi leeti moore lewru janvier jabbene ndu yottade le fuddode lewru février ndu le sahal e wuddu leedi meden di won ko holita le o communiqué soldats e mali yudum im madaraji sappo e go wondi be ngadi le region ngaji segu moti e banyagara taggal di madaraji be ngadi goddi sappo e jeego le nokkuje sofara kon duanza ansongo e menaka le di golleji be kolti wida nokkuje terrorist en sappo be bonni terrorist en chapana jettoy di dan itama e jatte le mabbe chapanta te jeddon le madara ngada do koreanze yude jeego yaade jeddi lewru février ndu sikkida be chapanta to enjoyon wobbe nangama bangi bafo sofara e banyagara taggal don be beedi wida be nangi du kake kabode kewde kanye bomboje eta major general des armées holti wide be jokkinan di imadaraji le nokkuje de gobe terroristes de nangata zakat ngaji tiagal dun men nani wiama terroristes dido wadobe imadaraji le sahengel ndoki koy mu ben kanan ko be leydi algérie nyande didi lewru février ndu dun wadi Borse Badji Mokhtar commune gondo le baleri algérie bangé kerol mali ministre leydi algérie commune de denago gondin o kabaru yontre jabbinande
no jati hono wirni ben ko warta umnyaaji nogo yo malinkobe nyungiti ben ali ben gellil tasara le lamu tawa leedi niger men o do ado alqadaro kanko maire tasara ibrahim mohammed gudi dun wi kanko ko tanado be do yimbe le fufu ben dogani gidali e le nukuji ansongo imenaka men do mimi haldu telaji bi be do nyungiti be gonne modon den won ko hanni lali tangara ke den fa sango alsisi
ils sont en territoire
leedi niger be do nyungiti be woni le mudum ana heba lebbe did na do lebbe tati jom sabi ko ka baru bi do denangu o yari chagal hakune leful edo leede didi ko hewe nyungiti be fu geni igrak yoy adad mabbe ana wara ujinaji nogay neddo rewbe kanye worbe woni hakune mu en ala hali mo be golli mudum le nyaloma hande o ka ana yurmini sanni be do yimbe ana hasindine hunde fu be yimbe tampu be sanni bi
sakraba to takla bi do kabar yom banga bem am facebook ad twitter takte on tardem ben fedde aema wadi batum dum tabantato e gubo den bamako do lemu dum no kam secrétaire général ngono to am ka ibar sirima seydou nyaare ben suama bangal manda tatobo men dum do latiki metti fewde e jogabe gonbe le fedde de khalifa guita wonko heben ke da fasango mum dat sinugo
secrétaire général kindo aema holiti wiide goddo sariya anaton gila kawritingol mabbe sappo e tatobal gada do nogay e jenay lewru décembre hitane 2005 le majun feihunde windaka do kabaru manna secrétaire général ka kejabbe bureau kesso o joinado koliti wiide bato kesso wadama ala jabbido dum latike sababu bamde sariyaji kessi le majun secrétaire général o ana wawi heydintinde mandamako holitama wiide dun bato o yo dabare labingul feddende yella idun darono kabaru denagu e jambe deere le nokule janginirde wote o wadi kay won yimbe le fedde ayem koliti wiide be ngada murtere holitinde metti mabbe do bato chakitido do yo dun holiti wiide seydou nyaari o holiti wiide bebe ani wande golleji goddi dun holitinde metti mabbe
hono fuf ben fiti daben ben lam rewbe be kinoto kabaru imma en landina la wuteji landol ngol ben kabaru mudun latike ben sababu to tundral haklaji altner kenya sa putat fevrier to ben bamako do deno kawrta gal landini gal woni belle cpps e kenya dun ifes e bi kambe ardibe be fanda mudun yo be dande famu ben ke bedo rewbe be yalla e be anda darane mabbe le kabaru landal wuteji alima yatara tawantun ke da fesango alcisse e usman yalbun
kawrobe hembe ka holiti wiide ko be domi chagal gal do kawrtal kana heewi be koliti wiide rawbe ima daraji di wondi wadde dati politique ana hani burde sariyawol gol be noddirta loi 052 koliti do wiide rawbe kanyu en du koyde mudum ana hani tawede le golleji bilide woteji maryam samake yo goto le fadde ne be noddirta cadre de concertation des femmes de parti politique
les attentes seront
comme ndome yo fammi gol fa gasa kabar woteji di watti gol rawbe koyde mobben le nomugol e subagol watan tebe nana mi do mile tiagal gal kawrital min kebam famu sanne du kabaru woteji di
du système électoral au Mali
Elias Touré ko to le fait de age ne kanyu dun don tawa ko beedi hen kanko du wile imadraji gondudu wadere de ana han nabirade yeso fati rewbe takke bangele odo golle
15 femmes élues
député en temedere e chapana e jeddo watnabe le woteji jabbe di sapo e joy e mabbe woni rewbe ko conseil national le temedron en noga e go chapande tato e tato woni rewbe ko woni hono hakke le temedron noga e jeddon wonbe le fait de conseil de la chambre de commerce e sapo e nayon ido e mabbe woni rewbe nen e bawa tugade do kasariya
ko sur la loi
tawede yoga e golleji di sariya wol bamanabe rewbe an wondi hebude lawol fu imma daraji modi goddi kanyum kana hani jukkintinede yalla rewbe kanyum en du darde mudum ana mate sanne bangal politique le leedi amendi
do teddengal gal ndi totta hun ko leedi man ndi tawata le kawrutal noga e jottobal festival ronde afrique to wagadugo denno dum leedi ndi notorto dum himtande hore kabawr sinwangaji le mali men kawrutal gal yo iwde noga e joy fevrier yadi 9 mars 2023 to wagadugo kan non no hultan wiide leedi mal ndi tawaka fe le doddondiral lolingal italon dordi yenenga kanko horejo kabawr sinima mali hulti wiide dum do safi isabi rafi yakawra ele mo ingol sinwangaji le leedi ndi fusini mayga ko ni Mariam Koulibaly kedan fasan alcisse
ni tete le choix du Mali comme invité d'honneur
so wana ni le amendi tejina ma hitane hikka minen kami anya kino fe neldude kejabe amem yaade le fespako hitane hikka ko wonno anya ameni woni wattu no yambereji fespako o wondi jukitaade wagato min jodo mi mijo do dati de mekani jukkude mudum fami keba nabirde yeso cinema le leede amendi hejo ko min jogino ko ni woni landinde kawrte tati min chubo yimbelle andan be golle cinema fa yirwe de naba yeso filmu ngaji tati nadum nay dimi landinta fami naba ele kawrtal fespako ngaro filmu ngaji ngondi e dado dirgol ele fespako o sadda mudum ana wara milioji temede jetti temede jenay nadum miliar goto sefa
800 900 ou 1 milliard de budget
yetrame den zoom hande na yowi do ben kabar lulingal Saint Valentin den no ben kawrutal kala sapo nay fevrier ben hitande fuf en remudo yimbe ben jidon birbe pamondirbe kan fa yimbe galle na notoro waddo tutondirde ngenaari kanko estra jara wonko ben ke da fa sango alcisse
am de sere tam heddi hakune amem e julde mabbe ne be noddirta Saint Valentin lumuji di anawi pep montruji fa yotto jawe fleuriji kany ko nande mudum jogi be bawde sanne be kany en ka mublaji telephone ngaji mabbe iPhone na do montru ngaji mabbe be noddirta Rolex hokkata kado ko dum tawa fu homo fu ka ana yidi hokkude kado fa holita ana yidi na do ana yida yon do nyaloma won dokondirobe kadoji kew won e worbe kany rewbe kebobe kadoji kewdi kany en sabi yimbe lebe be gondi ana heewi julde ne yo wattu e jure suka be kan en do hokkude kado ngaji sara be en sabile wi ma be jilli fu pura yideede sara mu yideede na wayde yideede de do julde kany ka wana fi hunde jure yo baabe sabi nyalane fu wala to le wi ma be kertanaado yidugol
sagrabe on pam wiide do en katene kabaru jomen hande mi ci tourna tan no baabe sa tuum ta dubbe ba 3w.tutamin.org do sere yowtere meden magazine yewtere meɗen hannde yo Mali Kura mbeen ene yowi dow kabaru sariyawol AMRTP mbeen hultingal wiide hankasen fay gooto ɓamata piste sowona sa tawraka kartal ma nina ndenno ɗum ɗo laatike tiɗalla jaati fewde kamɓe jawɓa piste gonɓe leydi ndi kanko mimirana kilo mayga wonko heɓani keɗan fostango mi Alsisi yo ñalle jaam. Kaɗo Anya ɓamama banggal fuɗɗugol kartal lollilgal biométrique denotorgol nina keɗɗan Abdoulaye Coulibaly goto ardiɓe gollirde AMRTP
fa wawde huncande hoore ndenago yoppimi ɓande ɗiɗo sariyaji neɗɗo goto fu wawa ƴaɓɓade pisingaji tati de région ngaji tati gonɗine leydi amen ndi cowɗo pisingaji ɗiɗo fu kina tawre carte nina so ɗum ɗu ɓettike kanankoɓe leydi amen ndi nardi men min gaɗa komin mbawi fu yalla yimɓele cowɗoɓe pisingaji ɗi in leydi mumen an heeɓa andede
abonné ɓiɓɓe leydi Mali yogaɓe gonɓe le wuddu e ɓaleru leydi ndi beltikini sanne kaɗo Aniya to bankas e yuroso jamana nde holti wiide ndenagu ana e ngalɗo kartal no fewiri
ɗo e hunde moƴƴude waran latade sababuɗu yimɓe fu joguiɓe puce le leydi amen ndi ande saabi bandi en fa hewi fu ana sooda pucingaji ni tan gaɗira golleji bonɗi ɓe itta ɓe
tippo
ka noon hakkillaji yimɓele woɓɓe plentereji kewɗi ihani huccinede hoore jeebama
wawa heɓude lawol fewi saabi ɗo min goni ɗo nde temedere fu a tawan capantaton tan woni joguiɓe carte nina fade mabɓe ɓande oɗo saria ɓe mbaji mbina tafa yimɓeɓe ɓama carte nina
AMRTP gollirde AMRTP holti wiide dabreji piyanama yimɓele ɓe gala ngalɗo kartal ɓeɗo ne mbawi yaade e ley nokkuji gollirɗe état civil gonɗe ley leydi ndi keɗɗana fa hande Abdoulaye Coulibaly goto ardiɓe AMRTP
yimɓele ɓe jogaki carte nina ana wawi yaade tewtoyde ɗum le nokkule to ɗum heɓete warta wara sooda adadu pisingaji ɗiɓe yiɗi sodde neɗɗo goto goto fu hana ƴaɓɓade pisingaji tati de région ngaji tati gonɗiɗe leydi amen ndi ɗum woni orange malitel kan e télécel
jeeyoɓe pisingaji ɓe kay mettama sanne e kaɗo Aniya soɓe holti wiide ɓe mursan golleji ɗiɓe gondi caggal ko ɓuuri duuɓi sappo gollidal hakkude mabɓe e cuuɗi téléphone ngaji ɗi
miɗe jinno jaati yaade to mabɓe to fami landoɓe so tawi won dabere koɓe joganimen fewde oɗo kabaru ga ɓe kollitimin wiide wala fu dabere ko woni hen miɗe jogui ɗo pucingaji amen hande min mbawa yeewide
AMRTP holti wiide kamɓe cotoɓe hankasin latto tan codoɓe
avec ça
e oɗo séria keso ɓama ɗo yeewigol pucingaji hono bonbon ka golle muɗum watta saabi jeeyoɓe kañum e hoore ɗum latto hono coɓɓe ɗum
mistin wiide kaɗo Aniya ɓamama guilla goho leru février ƴaɓɓiɗu ndu